Hello?
Hello? Firdaus sau ma? Alaikum assalam wa Firdaus?
Ha wala la.
Wa gwani ga isa la'at wa gwani dai kula su har dai sai.
Ya.
Wa ku qarta ma hal magaca ma magaciye badan ba la raba.
May de saddex diin noqofna ma kaliya ban kugu qoran saddex magac ban kugu qoran.
May hal ma Safiya Ibrahim ma saw ku wada qor.
Ayo wala la saddex da galabnimo wa jaala ah.
Saddex da galabnimo wa jaala waxa ka hor aha.
Ayo wala ay.
Ayahan waabina maalintii hore oo roobadnay oo haddana diwaan gali saaray.